kudawaad 500 arday oo naska jara kure iyo gabdho oo baratay ilmiga caafimaadka ayaa xaflad shahaadooyin lagu gudoonsii ay lanka qobada Baydhabo xafladda weyba ku qayb galay masuuliyiin ku tirsan Koonfur Galbeed dhaqaatiir waalidiin iyo qaybasha dubag ee bulshada Baydhabo maamulaha maadka BMI oo ardaydu Hasaari Maxamed Deeq Maxamed Muqtar yaan goorayntii xafladda ku dhawey waynu is ka dheeraday taariikhda maadka iyo waliba wala markaasayti ardaydu ku qalin jibiyeen
meelay hanin dhawaad marlamaad mar sadad BMI family arwaytan waa product sanad walba hasaaro boqolal ardaydu may buuhan taasna may ka deerreysin garabnii siidan martidu munta fadhiida oo walaalnyasho dhalinyaradiyo untun dhon lanka aamina fadna tumi saddex sano ka hor geega dad walmaa saara fadna hambalyo BMI family
Helban Sharmaarka Kuudo Ali oo ka hadalay magaaga martida dawladda Koonfur Galbeed ku direertay iyo weeba uu sheegay in maadka BMI uu saleeyay taariikh soo jireen ee deegaankana walbadan uu saaka kordhi
inni may leeray maadka BMI uu noosiyad goftu mongof ee arday ah ka bilaawni farmishi dhatis oo ustaad Maxamed Deeq dadaal badan ha gidi geeg uu goobroogan haana shambaga loo arday iku badan inni geeg may leeray ku qalan jibiyaad eedanka faraxsanna ustaad kanan kuma nagaana taasi sharaf leey
eedan ma sidaa ma qof lagu bilaabo isag
siyad qof holko dhatis oo farmishi ee qaybto isla may leeray shay baraku eeta wala no baray maanan ku sin kuma nagaan markan gooray wallahi waa shucuurtay meha koobo koro may barfaday waalidiinta oonka horeeyta hooyo xabiibo aadan cali oo geeka ariije intii dadaalaya hagilidi way bay sheegay ustaad maxamed deeq haddii ku hor uno iskuul kroon in maamad madisbaadiya ku tabay dhamanaha ku shumiyay markii aan dadku ku dhamanay ku shumiyaasan aragay shucuur kala dareemay wayna xasuusday maalinkaas oo uu sii sheegay ariije yahay asagoo tiyasi waan way bafaday may sigaar ayna aan tunku kuma hanaga hooyo xabiibo way balaata awal gaare way bakin ma hanaga hayana dhammaan ardaydu waalidiintu iyo mas'uuliyiintu inta ku qayb galay xafladda kan ma hanagay
maadka BMI oo kumida maayadiyada la kabardo culuumta shal duban ya inta badan way ba sanad walba hasaaray arday baratay culuum shal duban